Iti yang chelega sentunga zeni. Maye, when was fika like I asa susifini. Watu zuka na like I am. Yang chelega sentunga zeni. When was fika like I asa susifini. Watu zuka na like I am. Kuzi jani manji. Sizwanga we like I am. Siyalenalenalenale ngenxa yakho khuluma ntombazini How she intend to go?
How she
intend to go?
How she intend to go? How she intend to go?
How she intend to go?
How she
intend to go?
How she intend to go?
How she intend to go?
How she intend
to go? How she intend to go? How Ngeke ngeke sizwe ngawe thi sibaningi si 25 Ngeke sizwe ngawe ntombazane Ngeke sizwe ngawe
ntombazane
My love
Ngeke sizwe ngawe ntombazane
Ah usuka nini yeka bo Ngani mina ukhokho mnumzane basubana bayifaka amazambane ayisazwe O people nentombi yeke sokala ivuja yeke Namandi sabu uzongenza njani ibuyile ya mnganwa nonto zabantu musukala nezasisimo awusukaniye kubuka amantombi amane ngithe kubuka khehla kade sayiqala indima sayifusha lokoloko sazoyifusha futhi koze kudinwe ngisho abangathanda kunjalo nama igidi engayenza siyaphusha bafowethu mnganwa wonke mabhena nyawo tosh shintsha shintsha
shintsha
shintsha
How she
yele sofanga wetina
How she
singu 25 How she
How she
ntombazana
How she
okusemendela
How she
yele sofanga we mama
How she
singu 25 sibaningi ntombazane sibaningi
How she
yeke sizwe nawe
How she jawana ntombazana How she
ye mama
yele sofanga
Ngeke sizwe ngawe mama
Shinta
shinta ntombazane
shinta Shinta wena ntombazane
Hey sibaningi like
that
Hey singu 25
I'm 25.